Sound like Africa. The Prince of No Kingdom.
Rakata, Rakata, Rakete, Rakete, Rikiti, Rikiti, Rukutu, Rukutu.
Macho yali mwon, yule saki tajani. Ata nubaliza sim. I just lay like a marim. Niki wana ye naringa ringa ga. She's my dog. Siye maliza mutaka. Wenye giza yeye nuta. Ani fiuzuni nifura. O mama we. Penzo kupata mazam. Kendo meweka kwadam. Awea wamini idam. Hana ingipenda. Zura na kupenda mam. Zura, Zura, Zura. Nipe japo dakika moja. Zura, Zura. I want to be my love. My love is the menu. I wanna let them know you are my wife. I want to be my love. My love is the menu. I wanna let them know you are my wife. Baby, te amo. Cosi tanto. My enamorato. My number one. Nipeleke Zanzibar.
Love.